Niaje Rada, I mean Rada na kani safi ama check it, Rada safi, Rada safi. Omolo donga genera sapana ngati. Don't make a funga sisi man kupanda basi. Na shivile nataka wezidi kubamba umati. Don Pablo, proof kandarasi. I make a living na kalamu karatasi. An entertainer dosi pendi sarakasi. Kiki na izonga sheshe za media na paparazzi. Rada safi, Rada safi. Utajua jini na moti kama uja Rada kakis. Na kani ndudi, brand Kawasaki. And do I have to dumb me down to ina kawapati? Kawataki, mina sema sawa basi. Bora leto usingore tukipiga harakati. Cause I'm an artist na nari kwa ukarabati. Kuroga vle na roga zimirit Rada safi. Rada safi, Rada safi. For success kijana na kuanga tasty. I do my best you Mr. Kiblanda, trust me. Kuwishiwa when I'm still at the top kama taskies. Man I'm bad still humble you on attached streets. Mila wama kijana apana askies. Rada safi nikisha jengia mother kasri. Another plus G and yes it makes a brother happy. Warazi onataka niende mi wonder wapi. Cause studio Sunday to Sunday napanga tracky. I'm so attached to the hustle jaribu leto zobu nkufanyie venye red sana lifanya sapi. Jampa na fasi juleo sija kamna kasi. Mdogo mdogo ndio peso mera. You don't want to rush me. Position one your story ya number last C. Track deep ivo ndo venye mi mother verse. Hush please najifanya woni pamba safi. Black jeans chini na juni mengara shati. Na Kawasaki banili baingara last week. I know I said I'm rich like Kimi ya Sarah Sparky. Pinda wa show ati Rada safi. Na rapa kaa mindo mpate you rather lucky. Papa Jones baba yenyu mindyo baba rasmi. Lastly thanks G Buddha Rada safi. Nko chini ya waba na gata mkwanja na saka cash me. Usini mbaga kauno zofala jupesa utaspi. Na biashara ne biashara soto ki catch this. Nago mama za kukujibishana na rap beef. Rada chafu si chafu ni Rada safi. Na karada haina kali yo Rada inalada basi. I come in peace ka vipande za mananasi. And if mandem wanna hate then definitely man I'm bad. Bonga chona drink yako ndaichanganya na hapik. Last nigga kuzua libaki ana heartbeat. I'm a tough street nigga only if you attack me. But holy dojo kila Sunday mi ufika church 6. Rada safi, album classic. Platinum aki, mother graphic. Jaja got me, damn that's justice. Asante kunisikiza, God bless it's a rap.
Rada safi, Rada safi, Rada safi, Rada safi. Na jipuliza mara.